olo e mafuta male SBS Samoan.
Olo vayasa nei olo fatawa ina ile vayaso o pui pui ngo fanau le Child Protection Week. O se tasi o mata upu ua fatawa ina ai, o le fatalano ina lea, male maala malama o fanau I fe uswa inga po ole sex education. Ai pe ona maua ile matalanoanga ma Dr. Katrina Lyons o le faalaputupotonga le Act for Kids ile asosana te nei. Wa iloa isa lātou su esuenga le toa tele o tangata na telimai, e le tai tai ona lava lo lātou si la fia e feu sua inga mai mata upuna o awinai I le aonga, ma o le toa tele na telimai e le italanoa ina le nei mata upu ma o lātou matua. Ailonga e yeise isi o le aunga atu upulanga ua fasa fuluanga I lunga tausanga le matutua I Samoa, E tali mai na muamua o lātou iloa mata upu I feu sua inga, ma le awala na whāna nauma iai I le lalolangi, mai o lātou lava mātua. I le aonga na awa iai le tamaitai o Laila McClellan, na awa oina le mata upu o le sex education, o se vaenga o tā alonga po o le physical education le PE.
We basically had a couple of lessons and I think about grade 8 or 9 and it was sort of a part of our like PE sort of just replaced some of our normal theory lessons in there it was basically just our PE teacher the poor man who was just given like an out of date textbook and some brochures to give us and just basically that was it
Na sānoa Katrina Lyons o le Act for Kids, e matua te le le vaenga na misia mai a onga nei I tausanga ua mawai. Ma ua tatau o na toe sila sila le mata ngā luenga o a onga ma le atunuu I awala e a oa oina sao ma oa oina le leiai le mata upu I feusua inga.
The majority of Australians feel that the sex education they received at school didn't prepare them for real life sexual experiences. Only a fifth of adults who were part of our survey learned about sex relationships and consent at school, despite two-thirds of them telling us they became sexually active before they turned 18 years old.
Ole isi vaenga tā ua I le mata upule nei I feo sua inga, ole malienga po ole faatanganga le consent. Wa mata ona sila sila le mata ngā luenga wa onga I Queensland I awala ia o oinai le vaenga le nei I le consent ida ia mautino ai le saonga le mu o whanau. Ai mai se le whanau teine mai feusua inga wha malosi pele I mana na o iai. Na saunoa le minister wa onga I Queensland, Grace Grace, o loo whaatawa ina le vaenga le nei I vasenga se fulmalatasi.
In particular, it's addressed in year 11. Obviously, this is all part of saying, is that adequate? Do we need to start early?
Na sa anoa Cecilia Roth, o le Family Planning New South Wales, o lo oa o oina le mata upu I feusua inga po le sex education I a onga. Peitai ele o taitai o na tutusa I a onga uma. E iei a onga o lo olelei, pe o lo olava, a iei a onga ele o matua lo loto tele, lea o oina,
Some of the things in that curriculum need to be made a lot more specific so that we will get more consistent and more effective education coming through because the quality does vary. There are some schools doing a fantastic job and there are other schools where it's just not getting enough time and enough depth in the content that's taught.
Cecilia Roth, Ole Family Planning New South Wales. Na faalia Katrina Lyons o le Act for Kids o se mata upu e sili o ngā mō le soifuanga o soo se tangata le malama lama I feusua inga po le sex education.
16% of the sample said they felt pressured the first time they had sex and twice as many women as men felt pressured. So that's not okay. It's quite worrying because it tells us there's a lot of education that's missing for young people.
O le aonga nālu I aile tama e tai o Laila, o se aonga se e kalesia. Mana ia tā ua pau le mea na wha ma mawhai le sona o feusua inga po o le sex education o le aua le whaia.
The school that I went to was a private Presbyterian education
So that also definitely played into, I guess, their view of sex as a whole. There was a really big emphasis on just abstinence, like just not having any sort of sexual contact at all, which I'm sure you would also know is just impossible to tell to a bunch of teenagers. And there was also just not even like a mention of just anything other than like the straight heterosexual gender conforming, I guess, like sexual landscape.
Nā whaalia Thomas McIntyre o se tasi nangalue I le puipuinga o whānau. E tāua te lelea o auina lelei o le mata upule nei, ona e wha a upenga I nā I le whānau. Lātou te ilo ai a mionga tāla whiangai, mā mionga le tāla whiangai. E whaia e tangata mātutua, I ata I lātou. E tāofi ai le sāwaina o whānau. E tāofi ai fo I le sāwaina o tūpulanga,
That starts from when kids are tiny, you know, when to say no and what's appropriate touch and what's not and what makes you uncomfortable. And if you don't feel comfortable with a particular relationship, how do you manage that?
Thomas McIntyre. O le toʻatele o tamaiti, a le mawhai ona talanoa I mātua po o se isi tangata na te whaatuatuaina, Ma le lava lea o auina ia onga I mata upu I feusua inga. Pauleisi awala o whaamatalanga lātou te mawaina o le social media. E pe ona whaalia e Laila.
I know from a very young age I was on things like Tumblr and just YouTube, those sorts of places. Watching and reading things I definitely probably shouldn't have been. And so that was definitely like... something that wasn't talked about in school, and so instead kids would go and like I guess seek it out by themselves and sometimes just not get like the right info.
Laila McClellan na saunoa Katrina Lyons o le Act for Kids e te tau I mātua o na talanoa lelei ma talanoa mālama lama I le whānau I feusua inga ma māfutanga e whaavae I le whaaloa loma le alofa.
Very few of young adults reported that they are comfortable discussing sex with their parents, and a third of parents haven't spoken to their child at all about sex. We need to get comfy as a country and make this just an open, honest, factual conversation.
O le reporting fa maopopo ina Deborah Crowack, mo le SBS News.
Toi fia faafafonga I nisi tala faapea? Faafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.